Shout out to Vince on the beat, by the way.
Pesa onge, pesa onge. Mashore wa mejaza DM, pesa onge. After show promoter na dai, pesa onge. Ka January joy mawaka, pesa onge. Beat killer kwenye beats, I don't play. Balandi amekula ndimu ana complain that I don't pay, ati nafanya chode. Kwa hizi streets sije wipe ata kompe. Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge. Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge. Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge. Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge.
Pesa onge aje na the boy kata maheni si bombe. Black on black hadi chini kijana na kasilo we. Broke niggas bonga luga flani misi reason it. Kichapa titi cheza na pipi alphabet na coordinate. Hush, hush, series a ganji ask us. Reminiscing kabla, fadela shike lamsam. Niko na nyonga kashka, police gonna asthma. Ndula moja na zero swagwa sina tado ya taska. After, skiza kwa makini ndo utajua misi ja come to play. Vinci visha beat, call me study, minta wa serenade. Shori ya kamu kwanza, minta mfuata, sorry for the wait. Piga msoto keyo skiba, zenga na kwanga heavyweight.
Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge. Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge. Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge. Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge.
Sina do, nana try kunimochoa. Nkashindwa rada ni gandi ni kamslap barakoa. Siku ishabo, juma mfuko nikitoa. Spati shit, na vile nkua na dhani niko poa. Songa na hi, bonga na mi, kambonge na G. Mawana B, vile na C, they tryna be like me. Longi na T, digaga chini, clacks, wallabies. Mind your boss, in other words, mind your donga na knee. So I gotta get money, rent money, alafu ni clear my dent money. Save money, sina time ya kupoteza tao, mina saka cake nani. Usiona ni kama umeshindwa uanze kulia, ukifanya mistake bani. Na usiniombe pesa buda boss, cause I'll take ya.
Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge. Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge. Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge. Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge.
Gagi na changa speaker zionge. Spendi kazogo kazigi basi kasonge. Sina kapoke afande hongo hupoke. Spendi mapoko ukija toka kikoske. Nidipo kwanza kani show hakuna postpay. I'm too straight hadi dem hezi kunigei. Chapa kamoli moyo fanya kashori. Holi kakue honi omi omai sioni. Kama mtani soma lazima mtani koma. Hizo pesa zikija ongeza hizo commas. Aroma ya pesa pusi imenipa pressure. Hizi ndo vitu mbili zinafanya vijana wana kesha.
Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge. Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge. Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge. Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge.
Pesa onge. Yondo replay nda kupea ukienza kujanaza bro. I need a favor na uchumi enda uonge. Mieni usu yoni yako ika na iru tateseka. Takutuma kaujitumi pesa onge. Pressure bronje I never complain instead na measure krompe. Hawani toshi kwangu wote ni msosi. Kama ngori ni moshi uneza toka jikoni. Kazi nye pesi kina kwa kina mizani hadi sentensi. Mutiririki utazani majia mfereji. Kuntaka feature salasa jazi ya Messi. Na unipi usiku utafikisha.
Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge. Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge. Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge. Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge.
Hey, Vims, you killed this one.